So let me tell you a story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania. Uko kijijini Chitori. Hapa mjini nimezamia. Ndoto ziliko kucheza pori. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swala tano akupenda aliposikia. Kama tani sini kanza kuimba. Mungu sesumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Itina za ndani ndani marahamu analinga. Atapendwa na nani makonde watana imba. Nikajipa tu imani ipo siku nitashinda mola mola ndo mpaji. Now I make my paper. My paper. And I bless my family. Pole walo ni cheka, ni cheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never, never, never. Never, never, never. Never, never, never. Usikate tama, mana Mungu anakona. Never, never, never. Never, never. Ndugu waandishi wa habari, usiku wa leo Daktari Samia Suluhu Hassan ameudedicate kutenga muda wake kwa ajili yetu, kutuheshimisha na kutupenda pia. So never, never, never
give up.
Never, never, never
give up.
Never, never, never. Usikate tamaa, Mungu anakuona. My brother Mavunde, this is for you, my brother.